Kumbe ulivyo menishinda maze, mdomo mali yangu basi acha nionge. Wana sio wana ise, snitch fuata nyayo na kuenda upote. Usiza kama upo na bebes, kumbe wote ni mashemeji. Umesahau na kuenda ulizi, ukiona gari unaomba lift. Meseji za mapenzi kumtumia mzazi, sio swala dogo. Wezako tupo bize unaleta upuzi, sio swala dogo. Fumani wa guest na demu wa polisi, sio swala dogo. Kujifanya mjuaji hadi msibani, sio swala dogo. Mapenzi vioja, mabusu ya yuda, uzuri sio wako umenunua dukani. Kudanga nimechoka, hujui unalopoka. MC ya wako sasa wifu wa nini? Mshikaji mwenye kibami, kutongoza demu malaya, sio swala dogo. Mfukoni una hata mia, unataka kwenda Ulaya, sio swala dogo. Umelala ugenini, ukakojoa kitandani, sio swala dogo. Nyumbani kuna dona, unaposti picha za wali, sio swala dogo. Ah, yeah. Sio swala dogo. Acha nikuchane tu, sio swala dogo. Ah, yeah. Sio swala dogo. Unazingua, sio swala dogo. Ah, yeah. Sio swala dogo. Acha nikuchane tu, sio swala dogo. Ah, yeah. Sio swala dogo. Unazingua, sio swala dogo. Chuki kisilani, caption Ulaya, picha zako za bongo ulivo ufanani. Bado underground unaninyima kolabo, ujui fuge kuku ila unafuge chuki. Kiti kisa like uposti picha za uchi. Mbona yako watu ongei, ya wenzako naongea. Mara selfie, uko na nani? Yote kutafuta kiki, kuonja ladha ya chumvi kwenye chai, sio swala dogo. Mwezi kunyatia nguo zake azihipe, sio swala dogo. Kuchezea biko mtaji, vikoba wanadai pesa, sio swala dogo. Kunuka kikwapa, hadi pua zinaziva, sio swala dogo. Mapenzi vioja, mabusu ya yuda, uzuri sio wako umenunua dukani. Kudanga nimechoka, hujui unalopoka. Demu sio wako sasa wifu wa nini? Mshikaji mwenye kibami, kutongoza demu malaya, sio swala dogo. Mfukoni una hata mia, unataka kwenda Ulaya, sio swala dogo. Umelala ugenini, ukakojoa kitandani, sio swala dogo. Nyumbani kuna dona, unaposti picha za wali, sio swala dogo. Uongo kanisani, sio swala dogo. Kitambi cha pombe, sio swala dogo. Mabusu vitani, sio swala dogo. Akili za bangi, sio swala dogo. Kupumua hadharani, sio swala dogo. Mganga kujiganga, sio swala dogo. Harufu ya kinywani, sio swala dogo. Ukipendwa unadansa, sio swala dogo.